ilhan umar waa 33 jir isku kalsoon oo aanan wax shalay ah qabin.
Being unapologetic about being Muslim, being black,
waa wax aanan laga cudur daaranaynin inaan ahay qof muslim ah, madow ah, muhaajir ah, haddana qaxooti ah.
Waxay ku cusub tahay siyaasadda Minnesota jid dheer ayayna u soo martay tan iyo markii ay ka soo carartay Soomaaliya iyada oo canug yar ah.
The little girl in that refugee camp, you know, 22 years ago was very much interested in
gabadhii yarayd ee ku jirtay xiradaasi qaxootiga 22 sano ka hor waxay ahayd mid aad u xiiseenaysay sidee ay u badbaadi lahayd. Maalinba maalinta ka dambaysa kuma fakareynin inay ku riyoon karto riyadan cajiibka ah ama qorshahan.
This grand dream and plan.
Professor Lawrence Jacobs oo culuumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda University of Minnesota ayaa sheegay in halganka dheer ee ay ilhaan u soo martay ku guuleysigii doorashadii kursiga aqalka wakiilada Minnesota uu u muuqday mid waqti dheer soo qaatay.
From afar, Ilhan Omar had everything going against her. She was a Muslim in a state that's
muddo dheerba Ilhan Omar wax waliba iyada ayay ka soo horjeedin. Waa gabar muslima oo ku nool gobol ay ku badan yihiin dad kristaana. Waa qof madowa oo ku dhex nool mid ka mid a gobollada ugu caddaanka badan dalkan. Waa qof haweena xilli dumarku aysan aad uga dhex muuqanin una matalin golaha sharci dejinta. Waxay ahayd muhaajirad gobol ku nool iyadoo gobolka aanu lahayn muhaajiriin fara badan.
She was an immigrant in a state that doesn't have a lot of immigrants.
Magaalada Minneapolis waxaa ku nool ilaa 25,000 oo Soomaali ah. Dadkan badankood qaxootinimo ayay ku yimaadeen sida Ilhan Umar. Dadkaasi badankii waxay taageereen Maxamed Nuur oo isaguna ah qurba jooga ka mid ahaa laba qof oo ay Ilhan kula tartantay sareebreebkii doorashada.
Coming from a community that usually sees leadership as a man's role that played
inaad ka soo dhex baxdo bulsho hoggaanka u aragta in ay tahay door raggu ay leeyihiin ayaa qayb ka qaadatay abuurista dhibaatooyin badan intii aan ku guda jiray ololaha.
Sidaasi daraaddeed, Ilhan waxay taageero ka raadisay meelo ka baxsan jaaliyadda si ay taageero ballaaran ugu hesho ololaheeda doorashada. Dadka ay codadka ka heshay waxaa ka mid ah ardayda jaamacadaha sida Patrick English.
On the issues, we align in a lot of ways and care about the same things.
Waxaan ka midaysanahay siyaabooyin iyo waxyaabo isku wada mid ah oo badan. Sidaasi darteed ayaan u doonayay inay xafiiska timaado.
English doorashada uun kama qayb geline ee wuxuu kaloo ku biiray loolankii Ilhan isaga oo ku dhex fidiyay ololaha Ilhan ardayda kale ee degmada dhexdeeda. La xiriiridda bulshada ee Ilhan ayaase shaqaysay. Ilhan waxay heshay codad ku filan oo ay kaga guuleysatay Phyllis Khan oo ah xildhibaanad laga soo doortay deegaanka tan iyo 1970-yadii. Ilhan Umar waxay hadda u taagan tahay inay ku guuleysato doorashada guud ee dhici doonta 8 November iyadoo tartanka aanay kula jirin cid ka socota xisbiga jamhuuriga. Haddii ay Ilhan si rasmi ah ugu guuleysato kursigan, wax ay baal cusub ka gelaysaa taariikhda siyaasadda Mareykanka. Waxay noqon doontaa qofkii ugu horreeyay oo haween muslim muhaajir Mareykan ah oo sharci dejiye ka noqota dalka Mareykanka.